kusho mina wo mina ngishana lutho ngiyacela alo tu ndosebenza yola ngim kusho mina mina ngihlalele ekhaya Show me, me and I.